riders kama kawa autofide tia mabawa vajo kama dawa yeah peace 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 meka huyo peace 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 meka huyo inaleta ma action ukabila inaleta ubishi ukabila inaleta betrayal ukabila inaleta wo ukabila eh aitwa bana ukabila sote twa bana ukabila. Long time tumelia walokufa ni mamia, shida nyingi kama mia, but now elections tena, hadi nyingi tumesikia, but post tumetia, tunangoja right njia, but now ni Mungu kwanza, mwenye haki ana haki ya kuongoza Kenya yetu, so now hakuna pressure. Mwaka huu tunajua nini right na wrong, Liza God anajua nini right na wrong, Riders tunajua nini right na wrong, Raja anajua nini right na wrong, Gadiel anajua nini right na wrong. Peacemaker number moja niko ready na go, niko ready na go. Peacemaker number moja niko ready na go, niko ready na go. Peace 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 maker huyo, peace 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 maker huyo, inaleta ma action ukabila, inaleta ubishi ukabila, inaleta betrayal ukabila, inaleta wo ukabila, eh aitwa bana ukabila, sote twa bana ukabila. Masnikas tumedunga na mangepa tumechunga, this time atuko nyuma hata chuma tumeuma, we are trickly fierce, tumedry na matias, natuka magharibi kutafuta susumila, tupigo kabila teke tupishe amani tele, unona jemanze vile yana tukera, unaenda jela nenda kuhesabiwa hela, unaitwa mshukiwa yanaitwa mheshimiwa, makarao wakifika we ndio utashikwa, kwake jea peace arm atashtuka, kwake yeye atakuwa mchochezi, baada kufunguliwa kesi hautamona hakiwa wako mtetezi, passing information to our fellow youths, I always keep it till you beat your grandpa, mi manze ni ite wako to Fidel. Peace 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 maker huyo, peace 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 maker huyo, inaleta ma action ukabila, inaleta ubishi ukabila, inaleta betrayal ukabila, inaleta wo ukabila, eh aitwa bana ukabila, sote twa bana ukabila.
Mwana siyasa basi ndo ana wanawe, mbona siwaweke na waje wapigane, taka kabila mbili tofauti zivunjane, zingine nazo tofauti pia ziuane, uliza kabila we mjibu mi Mkenya, hapo ndipo tajizuia kulala ndani ya hema, wajua Mungu na atuangushi yake rehema, na kisha mwisho atupe kiongozi mwema, kiona ninatamba sio kujigamba, ni kutoka Kimilili hadi ndani ya grampa, Vajo 2007 to 2007. I'll
see you. Peace 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 maker huyo, peace 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 maker huyo, inaleta ma action ukabila, inaleta ubishi ukabila, inaleta betrayal ukabila, inaleta wo ukabila, eh aitwa bana ukabila, sote twa bana ukabila.
Amani jamani ndo kitu twatamani, Sam kifigana ndo kuna tuzo gani,